Kooti ento eye Butambala Kyaddaaki yayimbudde kakalu abayizi babiri okuli Paulo Mawanda ne Wilson Muhinda abaggalirwa wamu n'omubaka wa Butambala Mohammed Mwanga Kivumbi wamu n'abalala abaggulako egy'obutujju ku byekuusa ku bantu abattibwa e Butambala mu kiseera eky'akalulu. Abaana bano babadde mu nkomyo yadde ng'okusoma kwatandika dda era abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu bannamateeka ku ssaabazadde abaana bano tebabadde bawakanya nti kityoboola eddembe lyabwe ery'okusoma. Munnamateeka waabwe Samuel Muyizi yasanyukidde ekya kkooti okuyimbula abaana bano era alina essuubi nti bakusanga bannaabwe abatandika edda okusoma. Bannamateeka babawaabirwa era basabye kkooti entula zaayo zizibwe mu kitundu bano gye bagambibwa okuba nti gye baddiza emisango nga bwe kiri ku musango gwe yasanjaga abaana bana ku ssomero eggaba. Omulamuzi Deogratius Ssejjemba aguli mu mitambo yagwongeddeyo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno era abayizi bano basuubirwa okubaawo mu ntuula za kkooti zonna.